chicken and me, like a Lubian star, waiting back all like that. All the mukas on you, come your baby boy. Look at them, me one my waist. Ovuga speed it all in all the moti. You got a cookie, you got a nigga bitch. Sama kali coding, eh. Kama vitu kama watching, eh. Webi tu se wana pangu de. Na mapenzi kuoge de. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa. Jangwano ndawe. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa. Kubaku kama ya jangani nangani no mukwa no kumizi. I know you be waiting for me, I'll be waiting for you. Mbira kumizi. Baby zonu nzisa. Chimala chimala manyo obo nchima. Ojukila mili mila. Laka Lubian samala. Waiting back all like that. Oli muka zonu kangi baby boy. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa. Jangwano ndawe. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa. Jangwano kulinde kurazi. Jangwano empewe fuu. Come to me, come to me anyway. Come to me, tondaza alaji. Kumisinga kuyito walida. Iba tumibondo walida. Ojukira mili vila. Laka Lubian samala. Waiting back all like that. Oli mukaza nyukangi baby boy. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa. Jangwano ndawe. Uliwa. Pulidaba kugira kuliwa.